Isaiah 45 verse 1. Usho kanje uJehova kogcotshiweyo wakhe kuKoresi, osanda sakhe sokunene ngisibambile ukuba ngahlule izizwe phambi kwakhe. Ngithukulule izinkalo zamakhosi, ngivule iminyango phambi kwakhe, amasango angabe esavalwa. Verse 2. Mina ngiyakuhamba phambi kwakho, ngihlelembe amagebhugebhu, ngaphule izivalo zethusi, nginqume imigoqo yensimbi. Verse 3. Ngiyakukunika ingcebo yobumnyama nemfuyo ethukusiweyo endaweni ezisithekileyo, ukuba wazi ukuthi nginguJehova okubiza ngegama lakho uNkulunkulu ka-Israyeli. Verse 4. Ngenxa yenceku yami uJakobe, u-Israyeli okhethiweyo wami, ngikubizile ngegama lakho, ngikunikile igama lodumo ungakangazi. Verse 5. Mina nginguJehova akakho omunye, ngaphandle kwami akakho uNkulunkulu, ngiyakubhincisa ungakangazi. Verse 6. Ukuze bazi kusukela empumalanga nasentshonalanga ukuthi akakho ngaphandle kwami, mina nginguJehova akakho omunye. Verse 7. Yimi engenza ukukhanya nengidala ubumnyama, ngenza ukuthula ngidala okubi. NginguJehova owenza konke lokho. Verse 8. Tsonsani mazulu phezulu, amafu athuntulule ukulunga. Umhlaba mavuleke kuthelwe ukusindiswa, kumile nokulunga, mina Jehova ngikudalile. Verse 9. Wo kuye olwa nomenzi, udengezi phakathi kwezindengezi zomhlaba, ibumba liyakusho kolibumbayo ukuthi wenzani na, nomsebenzi wakho ukuthi akanazo izandla na. Verse 10. Wo kuye osho kuyise ukuthi uzalani na, nakwesifazane ukuthi unemiyelo ngani na. Verse 11. Usho kanje uJehova ongcwele ka-Israyeli nomenzi wakhe uthi, ningibuza ngezinto ezizayo ngabantwana bami, ningiyaleza ngomsebenzi wezandla zami na. Verse 12. Yime ngwenzile umhlaba, ngadala abantu phezu kwawo, mina ngezandla zami ngeneka izulu, nebandla lalo lonke ngiliyalezile. Verse 13. Mina ngimvusile lona ngokulunga, ngiyakuhlelemba zonke izindlela zakhe, yena uyakuwakha umuzi wami, avumela abathunjwa bami ukuba bahambe kungabi ngenkokhelo nangesipho, usho uJehova Sebawuti. Verse 14. Usho kanje uJehova uthi, okukhandlekelweyo kwaseGibhithe nokuzuziweyo kwaseKushe, nangamasheba abantu abade, kuya kungena kuwe kube ngokwakho, bakukulandela bafike beboshwe ngamaketanga, bakhothamele kuwe bakhuleke kuwe bathi, uNkulunkulu kuwe kuphela, akakho omunye, akakho ngaphandle kukaNkulunkulu. Verse 15. Impela uNkulunkulu ozifihlayo, wena Nkulunkulu msindisi. Verse 16. Bakujabha babe namahloni bonke kanye kanye, bakuhamba benamahloni bonke abenza izithombe. Verse 17. Kepha uIsrayeli uyakusindiswa nguJehova ngokusindiswa okuphakade, aniyukujabha, aniyukuba namahloni kuze kube phakade. Verse 18. Ngokuba usho kanje uJehova wadala izulu, onguNkulunkulu wawubumba umhlaba wawenza, wawumisa engawudalelanga ize, wawubumba ukuba kuhlalwe kuwo uthi, nginguJehova akakho omunye. Verse 19. Angikhulumanga ekusithekeni endaweni emnyama emhlabeni, angishonge enzweni kaJakobe ukuthi ngifuneni ngeze, mina Jehova ngikhuluma ukulunga, ngimemezela okuqotho. Verse 20. Buthanani nize nisondelane ndawonye, nina bakhululekileyo bezizwe, abawuthwala umuthi wezithombe zabo ezibaziweyo, abanakwazi, bakhuleka kuNkulunkulu ongenakusindisa. Verse 21. Kumemezeleni kuveze, yebo balulekane kanye kanye, ngubani wakuzwisa lokhu endulo, wakumemezela kwasesikhathini samandulo na, akusimina Jehova na, akakho uNkulunkulu ngaphandle kwami. uNkulunkulu olungileyo nomsindisi akakho ngaphandle kwami. Verse 22. Phendukelani kimi nisindiswe nonke nina bajukujuku umhlaba, ngokuba nginguNkulunkulu akakho omunye. Verse 23. Ngizifungile mina kuphumile izwi emlonyeni wami ngokulunga aliyukubuya lokuthi kimina ayakuguqa wonke amadolo nelimi zonke ziyakufunga. Verse 24. Kuyakuthiwa kuJehova kuphela nginokulunga namandla, bakufika kuye bajabhe bonke abamvuthelayo. Verse 25. UJehova yonke inzalo kaJehova iyakwa-Israyeli iyakulungisiswa ibe nodumo.